linga wess won abu hurayra moko netali bi mom abu darda moko netali te ben lañu ndax abu darda done sama soppe ba ci moy yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam dim ko nama yetti wo xamne li fek ma ngi dund duma len baye moy yaru ne na ci wor ñetti fan ak julli wor wor abu hurayra dana mom julli ñaar rak yor yor waye abu darda mom julli yor yor rek la wax ci mujj nak moy watar bala nga nelaw ñoko bokule kenn ku ci nepp neena denkono bala ma tuddu na watar